Ekwensu kwa kwatobi. Kabu nacholife, kafife, site na chuku. Na ife kanyina yo chuku, ife kanyina cho.
Ife kazi manenu wa mama.
Ife mama.
Ojo
chobuma Nyabu nife chukubuma
Bye.